God, so I fear nothing. Steady increase in the comma.
Magi.
Ati dance ku donjo ni dance yama.
It's the baddest DJ, DJ Tommy 254.
Kasitamani, yeah. Tena nakusi ulilinde penzi mwenzako nimenogewa hoitabani. Na ata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari, kukupenda ni wajibu, nisiulizwe maswali baby, nipe taratibu uwa utamu asali. Kukupenda ni wajibu, nisiulizwe no no. Kwa kontanga nyana,
tanga na na.
Kwa kontanga nyana,
tanga na na.
Kwa kontanga nyana tu,
tanga na na.
Kwa kontanga nyana,
tanga na na.
Sababu I love you.
Nataki kukuchiti na kifata kipi. Hakuna kipya duniani, nishafanya utafiti.
Wazuri wengi niliwaona kitambo, ila huku kuna mambo, apenzi kama limewekewa ulimbo. Oh, huku kuna mambo, so beautiful. Alipo nipo mtala nae kwa moto pepo. So beautiful. Alipo nipo mtala nae kwa moto pepo. Waite watu tutangaze kwamba niko na wewe. Dunia zima na ijue kwamba niko na wewe. Ulalala, 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 ulalala.
Umeniziba mdomo baby, umenipa somo. Nimejifunza kujali ndo mapenzi na sio kufanya ngono. Nimefika kikomo, moyo wangu umefanya mgomo. Simtaki mwingine aje kutatua mshono. Asante, unanwekaga kwenye mudi. Hata nkikosa monie, unanipaga very good. Nikichoka mie, unalala kifutifuti. Mama tulie, kwa kuwa yote shishifuti.
Kuna muda njo tupoteze wakati, ila ukinilalia. Siku inapita ikienda wapi, kasija kupigia. Ukinihitaji mitakosaje nafasi, sema takukujia. I've been asking God for you. Nilifunga nione mujiza, kufungwa macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time. Wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, no next in line. Meant to be, it was set in time. Dafka hits ahead of time. Honeymoon high, the time of your life. Promise we'll stand the test of time. Sadly forever's not enough.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe miunona, my sukari.
Nakupenda soda baridi na kadona. Nikiwa nawe mi upona dakitari.
Niwera, 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 niwera kumba family. Tuziwera tunde family. Down the aisle with you, come home to you. Niwera, 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 niwera kumba family. Tuziwera tunde family. Down the aisle with you, come home to you.
Kama kuku penda dhambi, my soul is a dark night. To leave a permanent mark, endless bloodline. Love at first sight, sacred soul tie. Talk to me with your eyes, nita jua kenyo na die. Nimekuono kiwa thirsty, hungry, nasty. Kukutunza kazi, yangu kirasmi. Na kujengea makao, kabla nipate mazao. Jipange na hiyo thao.
Babylon, Babylon. Miyakora na rara.
I walk out with the leg like who they sell a job. Normally I no fear, my body how they tell you. If corona boss me, I no still wear mask.
Shay, remember when we no feel the chest back. When we see the pushy, I no school to face talk. This is my story, you no go feel left. Cause not the kind matter, we go fit to end class. Yeah, yeah.
Babylon, Babylon. Me a corona, corona till I.
Zandindindi. Joe, come, come. Tucheze kochi kama wahindi. Mina we, dam, dam. Kigemo sindo wa shindi. Una mapenzi kete, kete. Tufunge ndoa one day, one day. Hata sitaki delay, delay. Utanipora mabosi. Una mapenzi kete, kete. Tufunge ndoa one day, one day. Hata sitaki delay, delay. Tanipora mashangengi. Nipenzi la wawili.
La wawili.
La wawili.
La wawili.
Wewe na mimi.
La wawili.
Watatu wa nini. Nipenzi la wawili tu.
La wawili.
La wawili.
La wawili.
Wewe na mimi.
La wawili.
Watatu wa nini. Oh, wow. Dawa yako mkojo wa punda. Wanasema hali na ubani la kuvunda. Wagotabani na kukunda. Nilimumba Mungu wanipewa kufanana naye. Akanipa wewe kwangu mwenyewe. Na mapenzi kede kede. One day, one day. Hata sitaki delay, delay. Utanipora mabosi. Una mapenzi kede, kede. Kufunga ndoa one day, one day. Hata sitaki delay.
It's called that.
Yeah. Oh, mpenzi. Umeja usafi unabaya. Umepata sije kosea. Jamani, this crush is on fire, on fire. Nakia Mungu sito retire, oh retire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, eh, mbaya. Girl, you on fire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, oh. Oh girl, you on fire. Brenda, oh, keep dancing so lonely. Me a tad. Keep dancing so lonely. Me a tad. Keep dancing so lonely. Oh, oh, oh. Oh, you on fire. Fire. Keep dancing so lonely.
msimu vile napata rauta na mieni. Kuna muda kama siami na kuna muda nikana pina na jini. Mana penzi lako ndege mti niko mato ya josha tulia mimi. For your love let me sing sing, nisha kulea atari mapenzi. Tamu pipi ya kijiti ukilamba na cheka na kibaridi hiki nyoze shina tando ya mkeka. Penzi halishikiki linavyo tetemesha. Situfunge muziki nikonyeshe jinsi unavyocheza. Mina mapost na mi, mina mapost na mi, mina mapost na mi, 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 mina mapost na mi, mina mapost na mi, mapost na mi, mina mapost na mi, mapost na mi, mina mapost na mi, mapost na mi, mina mapost na mi.
Nasio lumba wala raha tu zimenizidi. Sio mambo mitana. Penzi mwenye na faidi. Onayesho na dada na kumbatwa kwa baridi. Usinyone na mara na tuzwa na bibi. Oh, oh.
Matikiti kudondoka, matikiti kudondokea. Marafiki waninyoka, hivyo chunga wanayongea. Kande kande nikichoka, so narudi unanifokea.
Tamu pipi ya kijiti ukilamba unacheka na kibaridi hiki nioseshen ya tandoa ya mpeka. Penzi halishikiki linavyo tetemesha jamani. Situfunge muziki nikonyeshe jinsi navyocheza. Mina mapost na mi, 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 mina mapost na mi.
I wanna live it up.
Nataka nijibambe na sitaki mini wari.
Never giving up.
No stress, no worry. No stress, no worry.
I wanna live it up.
Nataka nijibambe na sitaki mini wari.
Never giving up.
Ataunga bei pande. Me no stress, no worry.
Minati nice, nice sana, sana. Ukiji nice, nice sana, sana. Minati nice, nice sana, sana.
Nice, nice, sana, sana. King Kaka, alright. Nataka nikule life. Every day ni ujana. Kama leo haiwezi, every day siyo jana. Leta pesa yuga, every day ni ujanja. Ispoingiana, every day ni ubana. Nairobi shamba la mawe. Nani ana pesa, leta basi tugawe. Tunashia kidogo mina ndugu. Ukora kidogo bidina Mungu.
Nataka nijibambe na sitaki mini wari.
Never giving up.
No stress, no worry. No stress, no worry.
I wanna live it up.
Nataka nijibambe na sitaki mini wari.
Never giving up.
Ata unga bei pande. Me no stress, no worry.
Nye salama na mzima. Sina tausemi yada. Umenishika kwa mtima. Pumzi sihemi yada. Penzi si madeni nchina. Halina gautemi yada. Ningidua amina. Olorufemi yada. Tumeipamba nyumba kwa tabasamu.
Da 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 da
mabano penzi lake ni tao bali nazi 25 na wasopenda voleni andai ni mandamano kwake kivuli joani tunalitimiza gano Mungu tushike na rumba kwa siburi na chumba aki yumba na yumba na inarae zambamba Wetu shiga na rumba Kwa sebule na chumba Aki umba na yumba Na inda na heza mbamba Oh, da, 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 da Umeni malisa
But it's DJ, DJ Tommy 254.
Anangari, amenisoma kakitabu cha aditi Ananyelewa, uzuri wake wa ajabu Kwa kena sadiki, kanithibiti siwezi kuambilika kitu Si ambiliki, tena na mipango Ya kusafiri ngambo, kwenye chumba cha upambo Nikuchumbie Tatizo uzuri wako Udhaifu wangu siwezi Sijekawa kigezo cha matatizo Cause if he is loving you No one can do it right You know that I'm down If loving is wrong I don't wanna be right Cause if he is loving you No one can do it right Know that I'm down, if loving is wrong, I don't wanna be right
Yeah, it's your last, the true love, and I feel kama I fast With you love, wewe ndio my new flame, my new love Kama siko kando yako nina cute love Nina taki yako, and I'm happy yaki Nasike sauti yako, nambia uko wapi Ndio nikuje hapo, nikuwe my loving Ata na shukuru mungu nimechwa do something Perfect picture me and you na wajuku Leo utakula nini I can cook for you Kwa TikTok for you, like Suna boo Sleep next to you, nana like the view Ah, kitu mali safi mpaka natoka soko Vile woni penda mina feel kamtoto Semu nataka wangapi mini takupa pronto Semu nataka sangapi mimi tashika fongo
Tena na mipango Ya kusafiri ngambo Kwenye chumba cha upambo Ni kuchumbi Tatizo uzuri wako Udhaifu wangu siwezi Sinye kama angigezo cha matatizo
Tuanze na nyumba ya mabati Tuchome dondo chapati Omba nguo za kuenda party Yeah, yeah, yeah
Usimaingi
Minawe tupange mikakati Vita ni kupoteza wakati Nomba tupatane katikati Yeah, yeah, yeah
Usimaingi
Tutabae nyele ya farasi ma Nguo utadunga ni Versace ma Nitabae gari utadrive bima You not deserve There's nothing better than this love So how to like a less leave up Life forever by default No way, no way, no way Kaya tu akwa no way, no way, no way baki na mimi No way, no way
Kama ni mapenzi ushanipenda Basi mini take nini tena Mini kiwa chini ukunilenga Tunapanda juna nijenga Cheki vile mbali tunaenda Straight good loving agenda Umenifunga pingu na surrender Nilalisha ndani be my jailer Hela, sikithela Mfuko itoboke kuwa tailor Hapana choma picha choma vela Give me real love bila error There's nothing better than this love,
this love.
So how to like a let's live up.
Live up
My forever by default
No way, no, no way,
no, no,
no
way
No way,
kaya tu akwa no way
Oh baby, nimekuzoea. Naomba tusiachane milele, nkuite darling. Monday to Monday, body to body, forever be by my side. Eti wanasema mekushiba, ila mwili mzima unasinzima. Jua kwangu ni wewe, kwangu ni wewe.
Moyo unagonga tu 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 tu, unagonga tu 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 tu, unagonga tu. Naogopa kukupoteza. Moyo unagonga tu tu tu, unagonga tu tu tu, unagonga tu. Naogopa kukupoteza.
Ongeza tena nisha kutunuku, sisi kuwachame sumu. Na wakanga sumu, wakange sumu. Imani yetu si tumeweka kumula. I love the way you killin' me, 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 killin' me with the love, with the love.
Moyo unagonga tu 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 tu, unagonga tu 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 tu,
mbari yake.
Dancing. Ninawaza uliumbwa juu yangu, ndo maana nakuangaikia. Hata kidogo nachopata ni cha kwako, baby usinivunje moyo. Chakula kishuki isipokona mababy love, kwako nalana kiapo, baby wangu taishi nawe. Oga litoto, sifulizi kimoko, tongezo ujuzi nitakuchora. Tena kwa ukali wako, umeliteka ili jimbo, penzi umelitia fora. Yani palo kinibusu, vile unajishuku, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu, roho zao za majungu, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me, baby? Would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me?
I'm a little
bit. Now the night is ending, I need you in my bed. It's been raining heavy, I ain't got nobody. Leona Bandwana feelings, I cannot help myself. Weka kweni no kuyita semaka, mwami weka kweni no kulaga ye waka. Sente yo baby jiteka munze zezeka, zeseba kanga kweto natukaka. Baby we muka, yenze nabagere kagweka waka.
La 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 la, lullabies and sex, to the east and west, you give me the best. Walla walla walla, walla walla le, to the east and
I'm elevated. More than ever, I've been waiting on security. The humidity is different, I told everybody to leave. I want you, oh, oh. Bindu chira dore hari bindi vigu tejerezo all night long. The rhythm is eloquent, and a body like you needs a change of song. So focus on the baseline, focus on the way that the tune lay you down real slow. Light up a little bit, focus on the way how you're loving on me so bright.
Why you messing my mental?
We can keep it all ghetto. I can put you on a level. Be your angel and your devil, yeah. Slippery and gentle. On a yacht private, oh. Just plug in my cable. Treat me special, pack a queso, yeah.
La 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 la. Kwa majina ni nani?
Nakujua
Liani.
Okonko.
Saa zingine life utuweka kwa kona. Unadhani umefika mwisho juu ya stress na mahangaiko. Na saa zingine life utubamba sana. No time for the bad mind people. Bakadinali avoid those people. Ukiwa na stress usijinyonge. Tafta mtu mkae chini mbonge. Lazima tutafines. Sisi sio wanyonge. Leo mahangaiko, lakini kesho mafanikio.
Amote
furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita.
Aye, yo. Unaona nikiwa roga tu, nikiwa shika tu. Pia miu kapitia tu. Ni mwana mamangu, akiwa mgonjwa. Najua vile na feel. Nimepoteza familia, nimekuwa na depression. Najua vile na feel. Ama testimony kama nimekuwa poa. Buda pia utaheal. Kitu muhimu ni peace ya life. Kukapitia ni part ya life. Na send good energy away. Bad energy stay far away. Hello, smile kidogo, punguza stress. Aye, hello, smile kidogo, smile. Aye,
awote.
Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita.
Kari. All your problems put them on top my head. Then put body on top my bed. All my property I'm on share. I go tell you all the girls them say me then come out here. There's nobody that can compare. Losing you not my greatest fear. If you want paradam, I do paradam. If not low key, I don't mind. If you want paradam, I do paradam. Whoa, if not low key, I don't mind. I see my baby, your kiss, your smile. Those hips don't lie. I see my baby, I can't deny.
Your contact, me carry give you one fun fact. Many signature for contract, but now you put me for one chance. Oh, she no be lady, she be woman. That's why I'm never getting over. I'm for my city, she be ruler. I don't do any money move. That's why me I no go to you jungle over far far. Me I no go hurt you never far far. Although you dey doubt I no go ever leave us. Wait to my judge you over far far. If you go hard, I go hard, da-da. Me and you go there forever, fa-fa. If you look outside, you go see this patch. Now my love, you dey come to live, fa-fa.
I said, my baby, your kiss, your smile, those hips don't lie.
Teta giza ya maneno kushawishi moyo. Yali mtenda mapenzi kuyakurupukia tena siwezi. Kidogo nitoe wai usioni na kuringia. Nayaogopa mapenzi. Mapenzi hayajakamilika. Mapenzi ni maridhiano. Imani na nia. Mapenzi ni mawasiliano. Na mina maswali begi.
kwako kicho kutenganisha next wako.
Sema na nipenda na ujamanisha
hivi
menipende ani.
Sema menipende ani. Sema basi umenipende ani.
Mapenzi, ila mapenzi yalinitia kiburi, yalichonitenda enzi hizo. Mara wengi niliwapa mapenzi, baada ya penzi nikavuna wadui, naogopa mwisho vilio. Mapenzi yajakamilika, mapenzi ni maridhiano, imani na nia, mapenzi ni mawasiliano. Nami na maswali mengi kwako, kilicho kutenganisha next wako. Na kamba unanipenda na ujamanisha hivi,
umenipende ani.
Sema umenipende ani.
Sema basi umenipende.
Ginger me for your love, I will do anything. Sweet, sweet, sweet lariki, for your love, I will do anything. Such kind of love minapata kwako tu, I'm drunk in love. Moyo wangu na feel kwamba ni wewe tu. For your love, I will do anything. My fantasy, nime falling deep, you hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy. Falling deep, falling deep. You hide me like ecstasy. Girl, I wanna love you properly.
You too hot to handle, but I can handle you. You make bad man feel special. Ma upendo nitakupa kwa wingi to. You make bad man feel special.
Namaste, be my lariki, be my lariki. Namaste, be my lariki, lariki. Namaste, be my lariki. Be my lariki, namaste. Be my lariki, lariki, oh lariki. Lariki, oh lariki.
And the way you belly dance, baby girl, no me napenda. Kitovu cha kuzama hapo ndo napenda. Cause you calm me down, be my ride or die.
It's you that I'm thinking, I'm obsessed with your love. Mushalani kawalai, kazi alifichiki, maneno yani bubujika. Inasema na kupenda walai. My fantasy, nime falling deep, you hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy, nime falling deep, you hide me like ecstasy. Girl, I wanna love you properly.
You too hot to handle, but I can handle you. Bad man feels special. No friend, only to cook up a wing. No, you make bad man feels special.
Yeah,
I make it do me. Make your own passport and beat out. Mona Lisa, make a little doubt. Start to show me more. Make I see now. Me I no carry Japanese on my eyes. So make it show me something, we could do me strong in. No, make it do me things, we could make it bad man. Shock to me deep,
shock to me deep.
You did do the things, we could make a lava. Won't be like drifting. Oh, girl, you do me things, we could make it me shot the belly. She no need the visa, could carry me dry by you.
Thanks. 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 Than
fight for.
The kind of life I was living back then. I reminisce, but I never go there. I reminisce, but I never did it. I reminisce, but I never. I lost a family, I'm still losing friends. Cause of the rules with me and Obey. But then again, I don't pretend. Say me, I send them, never.
Baby, baby, oh, no, 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 no.
I was living like a no-tondo. Always looking like an old like an artist when no get promo. What they write solo, baby, no, no, no. They say follow Bessie, we no rule. I follow Bessie, back then I miss rule. Free me, make I dance, come through. I don't joke, go do. All I wanna say is that they don't really care that much. Bucket never empty, take a look at my cup, it ain't right. I won't get money like Elon Musk. That's why I always don't say much, I get to work. No, they whine you, no, they whine you. This kind matter, they precise you. For my mind, yo, I go shine you. Bad energy, I decline you. Friends and foe try to spoil my show. Then do me rigging my role. Then downplay my glow. But me, I carry you, go. The kind of life I was living back then. I reminisce, but I never go there. I reminisce, but I never did it. I reminisce, but I never. I lost a family, I'm still losing friends. Cause of the rules with me and Obey. But then again, I don't pretend. Say me, I send them, never.
Baby, baby, oh, no, 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 no.
I was living like an old don't know. Always looking like an old don't know. Like an artist when I get promo. What they write so low, baby.
I really know I love you. I really know I want you. I can't explain how you make me feel.
It's sweeter, but you're making it sweeter. When I look into your eyes, nobody can compromise the way I feel. Cause your love's so real. I can die in your arms, I never wanna be apart. When I see you, I believe you. I don't need a reason to love you. Cause you're all that I want. So I will love you. Place no one above you. It will be me and you against the world. And for your love, I'm gonna risk it all. Cause I know.
I really know I love you.
I know.
I really know I
and
want
I can't.
You. I can't explain how you make me feel.
Love
I wanna say to you.
Come on.
your worries alone.
Oh, I don't stop, I'm not living life. See my fire burning bright within the inside me. Smally with the mighty, they never know I can lie. Do the move fine, you can color. Everything inside my mind daily. Trust me, you can't fool me.
Wine, wine and dance. Bubble and wine up, let them and dance. Girl, I say wine, wine and cash. Yeah, freestyle, baby, look at my watch. When I say wine, wine and cash. Bubble and wine up, let them and dash. Girl, I say wine, wine and cash. Yeah, freestyle, baby, look at my watch. Say why yo, baby, why yo? Do me a dance, my baby, shy yo. Say na me, I got the cook, you wanna light up. I'm in the mood to tell you right up. Yeah, yeah. Calakuta, yeah, yeah. She got your waist from the Calakuta, yeah, yeah. Say move your body, make him call sweet, yeah, yeah. Bend it down, bring it back, put it there, there. Aye, unangosh. Unani funny, I'm a boon and gosh. Surely you stuck on my mind, you got me low down. Baby, let me be your, let me be your soldier. Be your soldier. Make a wine, wine on touch. Double and wine up, let them on touch. Gotta say a wine, wine on touch. Damn fresh time, baby, look at my watch.
Kama unapenda kupati, tupatane basi tukaburudike. Kunywa no sankate dance, ukilewa sana usisumbue DJ. Naona makali kwa display, ugali nyama kwa system. Kumeja ndani na inje, tuko bie, tuko bie. Shamra shamra, kama foundation ni weak, yo ni blanda. Pesa ndo pamba, kuna drip hapa. Tunaifanya virando, mifo ndo si uwaka. Sona washa light and a set mood. Tunaisunda kwa bite and silete noobs. Fumes zina choka ukivuta booms. Zina shika tukicheka tukipiga gumzo, yeah. Time of my life ndo hii na have hapa. Control meza na kadi chukua password. Hii ni para siyo para, hii ni lifestyle. High table filthy vile naichafua. Kama unapenda kupati, tupatane basi tukaburudike. Kunywa no sankate dance, ukilewa sana usisumbue DJ. Naona makali kwa display, ugali nyama kwa system. Kumeja ndani na inje, tuko bie, tuko bie.
She got it voodoo, tempted to touch. She gon' fight your ego like it's nothing, oh. She gon' make you humble like it's nothing, oh. She's a generous giver, but so dangerous. She's a generous giver, but so dangerous.
I don't think.
sandore ya wajango loero korota gore hela ni pendo medore kiring sa iwezi baby temane imit kanguru imit na atote wani maliza na kala chafu nandika andiko ninya kaisha
ramba nyasezi kudanganya nyama mabia deri usengei omita wera kimbulu poka neno bia tingi kitegei
atoti chamuto atoti mbena mbena atoti ukizungusha na ishi wana hewa atoti chamuto atoti
Sero con kilonlo Con maíri y agua de milonzo Cuando me quiten precio, precio Mi tema lo son shishelo Maya paolo Nobody could do as I cut on too much And it's a baba show shalom Kapu kapu lo Mo bashin lo It's city liko City de oh Happiness Everything My life no stress Fine boy no ex Happiness Everything is my life, no stress.
Oh, tutu, oh, tutu, oh, why yo? Bagara see me, I like all yo. Oh, don't shame you, call your shame yo. A yellow mountain, she ain't been no this. Yep, yep, I shall not be. Oh, God, not the form of a savvy. My case go be, as you can see, I be zombies, I will come be. Oh, tutu, oh, tutu, oh, why yo? Bagara see me, I like all yo. Ohun to se yin ko lo se mi o e je lo mo tan se anubi no dis yepa yepo asamodi oga no de form of asabi my kescovi as you can see I be zombies I will come be
watch your birthstone you are earth tone I miss and need you bad baby come home you want me make it happen baby I know want me to keep you happy baby I know penthouse condo don't know one I'm a piano you want me make it happen baby I know I'm here to make you smile and feel low
Happiness Everything is My life no stress Fine boy no ex Happiness It's a feeling Your life no stress
Wah 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 Do me a do you see to find my jambos marinette Wah 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 Do me a do you see to find my jambos
Convince
kuja the big buche le pes mina kuja nishafika buja akina ruga my head of them wakiwa juu nacheza gabunda sliga timi ya mula so ebu lop kani domindo the boss angolo amado million dona doa form stories ako detox kwangu wanga jokes just another way ya kusema hauna kado
wa do me a do you see kufanya majambos marinette
wa
do me a do you see kufanya majambos simulate
wa
Aki
dance kudonjwe ni dance ya ma Dance kishika unazungusha Right to the left kono zungushia Ini dance ya ma Aki dance kudonjwe ni dance ya ma juu Dance kishika unazungusha mguu Right to the left kono zungushia juu Ini dance ya ma juu, ini dance ya ma juu Aki dance kudonjwe ni dance ya ma juu Dance kishika unazungusha mguu Right to the left kono zungushia juu Ini dance ya ma juu, ini dance ya ma juu Nilimwita hey kuja straight kilimani Msupa libambika nikisema ye ni mali Na hang na majika ni form to na kill Ini doba safina ni genge imeti Babingine real kishika Mike Mimzi Kolabo siyo free tukipop wana breeze Wanakwanga wameti wakijita wasani Wanakwanga wameti wakijita wasani Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha Juu kuna time nili dating sisters Wanafanana lakini misi daiti flow Kiyo mavitu ningumu kuotofotisha Wote wa Somali Halima na Hadija Unapimanisho kitumio mapicha But kitu real sure se kuchanganyisha Na figia Shakilo Ati dance kudonjo ni dance ya majuu Dance kishika unazungusha mguu Right to the left kono zungushia juu Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu Ati dance kudonjo ni dance ya majuu Dance kishika unazungusha mguu Right to the left kono zungushia juu
Magi magesa, magi magesa Nasaka formula Nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula Joki na njeri masiwa mbona ni tafuta Na vile shere tulipiga jane kalipuka Aki walai nilijipa tanga stenje Na kwenye mfuko ni Nachwani nyuma mbele Na kila saa ati safari situende Staki kumari minta jimada na madenge Kwanza kidogo ni na FIFA Nichilke jani ni kijimada na FIFA Weskuma mimi minta chaza na mafiga Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker Magi magi na niko bukla na cheki tumabunda Na niko maganji makladi ni za ulaya Mini kuredi ni wapi tunakutana Tukazitoke na machaji zikituba
Ati dansa kudonjo ni dansa majuu Dansa kishika unazungusha mguu Right to the left, kono zungushia juu Ini dance ama juu, ini dance ama juu
Ten out of ten, candy rate Mama joko best, na mama ni peng Bila dent, nima pia kobler Alini chiki kam, waka penda Na candy text, anadeku kam Then I come, then I come So baby, kuja ivo
Usi worry, baby doll
Kuja ivo
Beb, kuja ivo
Ivo, ivo, ivo
Beb, kuja ivo
So baby, kuja ivo
Usi tense, baby girl, kuja ivo Beb kuja ivo, ivo ivo ivo, beb kuja ivo
Ala, kuna venye naji feel complete Tukiwa na wewe ndo ni kuite my miss Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze Cheki, kitu ya fast, achana noli fiat Ati, tunakudai nilisare kwa tukuote Look best, tukia chili ya hit Tumezoza kila chum, tupa kite hadungong ha Niko malin lap, kile kwa maji Physically fit, nime drip, mini clip Tunajo unanga form, ukijipa kakolon Ukisleki wezi no, tusha badilisha flow Maze kitu hunibo, ni madema wana do
10 out of 10, candy rate, mama joko best Na mama ni peng, bila dent, nima pia kobler Alini chiki gram, maka penda, na candy text Ana deku kam, then I kam, then I kam
So baby kuja ivo
Usi worry baby doll,
kuja ivo
Beb kuja ivo
Ivo, ivo, ivo,
beb kuja ivo
So baby kuja ivo
Usi dance baby girl kuja ivo Beb kuja ivo
Ivo, ivo, ivo,
beb kuja ivo
Na cheki baby kuja hivo Juka ni luku unapigia gana finyo Na nikapuwa kazuri bila maringo Na yeu kuja kwangwa kitaka mandre domingo Juu niko single, juu form zangu indos Nupiga gode na nashukisha na ino Na zimeshika anadeni teme jingjong Puwa kuredi na shanta kuchezesha dingdong Juu hii ni hit song Ati luku best, ataka umetokia na vest Na na manifest, kukupenda kushinda yo ex Baby kani test, kukikuja kwangu basi dek Juu kifika unezapata niko na the rest
10 out of 10, kani rate Mama joko best, na mama ni peng Bila dent, nima pia kobler Alini chiki gram, waka penda Na kani text, anadeku kam Then I come, then I come
So baby kuja ivo
Usi worry baby doll
Kuja ivo
Beb kuja ivo
Ivo, ivo, ivo
Beb kuja ivo
So baby kuja ivo
Usi tense baby girl
Kuja ivo
Babe, kuja hivo, 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 hivo. Babe, kuja hivo.